weesinkii waagay daa'inka ah oo ah eebbahay dhuwaaqta duurka ee uumi abeese iyo jarajarti abeesoodiina dhugaagta dhon eed iyo eed yoon ku dhagar badanayti geeko abeesoodiina intii koyti iyo may bilaamayd warsatay run waa inii eebbahay sinku reebi oona sinka amari inii isan geedo beerta ka yaalan miraasho koono unku aanna bilaamaydi iyo injawaabti mayna ertay unna geedo beerta ka yaalan dhon miraasho weliba aama korno walunku hayna miraaga geedka beerta dhex bartintiye kiyaala maaye eebbahay hordhaanba maynii amaray oonan erre isin hoo geedkaas miraashay aantaan unba weliba taabataan dhimida doontaan illays abeesodiina may ertay mehey isin hubaali ma dhimidaasan runtii eebbahay maysaasin amaray ley may weelay us arrintin ogi isin hoo geedku miraashay aantaan indhoogo gorashoodiin iyo furmo doonaan weliiba may nagada doontaan eebbahay sidiitiis haa tow isin oo gorado kortaan samaanta iyo humaanta shishal gadiisin isla madiiba bilaamaydi goroti inii geedka miraashay aamistiis kasma laka weeldhadaaw weliiba dayaaba isla madaasba miraagiyo lamayaadeen indhoosheena hajiidideen ku dambe eedi eedi enfadaayti inii aant oo miraagina ha goosato oo walna ku aant bilaamaytiina artiseeya ansiidi usiina miraagiya aamisaas haatow intii lamaadiyo miraagi aamaayeen islamadiibiyeen dhoogi goroshoodiyo unfurumeen may ogaadeenna ley inii dharaamanyiin oona iska jeereen saasajey iyoona hambalgeedko tiintiin eh muhoosho iyo kihirideen oona iska astureen weesinkii galbaanta oo dabeelle gefir eh ka diibsidaay beerta iyo la deeri lankii ii bilaantina may dheegeenna waaqey oo ah eebbahay dadkii sangaadshay oo beerta dhex dareeraw saas heje iyoona may unku gabadeenna geedo beerta eedin dhatiyo si usa iyo inin aragna ilows waaqey daa'inka eh oo ah eebbahay may in weeray lankii oona erey lanyow anii oo gabadahayte lankiina in jawaabi mayna erey eebbahayow anamadiya ka sangaadkaa dheegi yako oobsadi may weelay anii bagoraday inii aana dharaamana saasajey anna koo gabadi ku damba eebbahay may warsaday lanyow in sheeg sida aad angorati inii dharaamanta geedkii ana hordhaanba ka amaray inii miraashay in caangna iyo aantay lankiina may ka jawaabay eebbahayow mehey beddelkaas bilaamayti oo ad in uunti oona inta hayligiliidi iyo geedka miraashay aad hordhaanba diidaasi isiidi aniina aami waaqey daa'inka eh oo ah eebbahay bilaamayti may warsaday bilaamey se aad falkaas haatow unweelo korto bilaamaytina mayn jawaabtay oona ertay eebbahayow abeesooda leeywu yeeday iyay dhagarti aniina mirto iyo walku aami kureed waaqey daa'inka eh oo ah eebbahay ma intusmeeya ebeesoodi ilaag mayna erey falkun ad weeli ejey iyo kin adaabee kooto koori oona ku habaaranta duunyada dadaagsadaw ii dugaagta duurka dhombo intii ada noolla bogaa waa ka gurguuradaas ata kureed anna odowsin dhex dhikee ada ii bilaamaytaba weliba firkaa ii firsheeba bilaamayta firshee madigaa koobad uu jiri doonaa adiina firshee hiribtiis waa ka dhega doont ku damba usa bilaamayti mayn erey balaantanay intiiba ada owlaad dhagmadaasa laxaw daron oo fool eh yala saxariiradaas weliba hartigaa waa fada doonta inii intaliida ilays usa iyaki intalii doono ku damba usa may lankii in erey adiina lanyow runtii islaantaa dooshaya dheegdi oona weeli geedka miraashayna ana ka amari inii in aangna iyo aanti saasajee ada ii firkaa iyo dhulka inkaare intii ada noolla iyo hool eed iyo eed dhib leh dhulku walunku aama doonto dhulkana may ha ku baxa doono geed gurumeed ii weliba yagaarka dhegdhegtada ehba ilows adawal ay tae dulkas ko amadon ta saas hato. Inti adaku dimidas o dulkuna red unku negadad don't. Norola dong tablay le hadas o lido da lay walka amas. Runti sidi adib arada la koku umi ya aradas imishe la toe lay red kink negad don't. Wesinkas ku dimba apka adan main biye islantis awa. Runti saasa iyeda bani adan ka adunyada ka no la dayanong adiyo ang hadasa. Waqey da inke eh, o eh behayne, may unwalay apka adan ii ogoy hawaba, ini karmagad eh iyo unguntuy. Kudembu waqey da inke eh, o eh behay may arrey, dayaba. Hattaba bani adan ka siditeen hato, yanagadeng. May walay iyo may gorodayana samanta ii humanta shalgadisin. Saas heje iyona mi wajib ka aha ini iyo ebit shoba miraga geetka norolla ang aana. May weelay ol iyo miraga geetkas aamang ebit sho nola daayang. Saas dartie waagay da inke eh o eh ebeheyna apka aading ii islandis la jart yabberte eeding o barwaaga eh akubi si usudul kulku umi inta abada.